studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Keita to bogi jande gafandu hala Mamadou Sama Sefu jam wali sakirabe kedibe balle dido wakartal hakunde jalini do dewral mbien dewral to nyonotuna hande woni ko hejaabe sinuji bamata hala ka non nyonokobe hewbe hultiwide andana fi odo batu o ana hani joda halaji dawre mbien dawre ne gube terus en yalla natima wayde denago kanyi ciutali mbien yimbe li sahel ngel dum woni ko holliti dunke en kartal kenyana do kabaru denago bomako do Octobre yo lewru pabondiral la mbien mobilaji mbien pamondirbe kay hebi nafa mudun chapon enjoy e mabbe totama mere talki dewgal le dental kutungoji to katiton e wi mere commune katifana mudu woni dewrunde mbien denagu rewbe be di ngoni sembe kabaruji amen hande beten aljumare jeegom lewru ndo bam vital 2020 bisimillah sagrab karutal sinuji do kabaru dewral na jokitito nyonotuna ciagal mbiyanna fudugol mudun kenyan aljumare hande golleji kewdi ngadete hejabe jalini gondi tondi aman hala hande ministre en nayon lam hakunejo ana ngal do karutal hangal timude nyande asawernde dido batuji mbiyanna ngadete wattumo ciktabe jadis en mbiyanna na pilli farabugo nokku mo wodda fe mbiyanna nyono keddono keben en dalado amen ton mohammed ali ak alida e du fostango ousmane nyali buli
hande woni nyalama dido be bato be kollectivité yam de jenay wonno ko golleji di puddata nyono do ana tay kita yede denagu ana wondi e daranede le gendindi fubburi do boto o wondi e wadede le gendindi sa tagi tagi awyan hono fe hunde wala himbe yogabe kollectivité boto o wala fugo andeni dum yogabe kollectivité fa bete kenyon do fuddinden tan wonno ko mati boto o won ngal kawrital holitama wede laninda ka sanet wonno ko gouverneur région segu kollectivité nokku lamir cercle nyono di jodo halaji fanda mudum yalla jam ana hebe le o nokku dum wonno ko kananke région kollectivité gouverneur holiti kanya wala fu sesili cubada ko be kalta do mudun nyaluma kanyabe kollectivité ngureji kanya safareji ndokam himbe farabugo aljumar handen remobe marobe dabaji don sankobe fedde ka fu kanya e bale godde ndokete hala bangal hakke nyalade de bot o watta holitama wede dum waylitama ko wiyano balde na e wadanno be kollectivité jodda halaji di balde tati katta idi kaninti mudi jango jeddi lewru novembre du do wonako kanan ko be nokko o kollectivité do wonko mamed ali ag ale da hebini studio tamani yude nyono
ana hani no yawri telaji denagule mbien cercle nyono dawre no mbien fa laba donno sefiri ka cenyana jodo mbien kadjaru kanko joko arandejo maire commune nyono ele batu do dawral sinuji tijani kulbali o wiyete kedana ko mo halni nelado amen to nyono tur mohammed ali ag ali da e do faistango ousmane nyalibou
nous voulons aujourd'hui
comme ngi hande dabreji amé tatteji fu yalla denago an hebe himbe gendende ndokindira juude gonda le jam e deje weli min sanne ko lam o wadi o imadara ka ko men jidno taybe imeken illa arande e domi fa hande o wayde dejere wadi dum fuddi le commune goto yotti le commune didabo fa hande le commune ngay sappe didi nyona di fu wayde dejere de ana wodi tidal gondo hakkun fu e don sankobe o e ndara be ngadano mbay fu yalla o matimma o tidal menen kay hakkilu amen don gonde hande do lam o handarade e dande mudum wadde ko way fu yalla o hebene jogola yalla jam ana warta le cercle nyono o
le cercle de nyono
Sakira mbabe tuddu kaba bien haklaji mo do kabaru amen bangal bembe amen Facebook e kandu Twitter Sahel ngelle yimbe mudum no ciutabe wonno sisli kenyen kartal dunke en li bamako do e do mijo gulirde lettre confidentielle e kandu no groupe Kaisedra dunke embe iwri leede Niger Mauritanie e leedi Mali be mbion e wi mabbe jodo halaji fewde e gubete Rusi en na hani jati dawrede yalla timminde wayde de nagule Sahel ngel e buri fufu kabaru ciutali di kedanako ben en Maliki Diallo e do fastango Ousmane Nyali Buli e munoto sendebu
lay o jodda hal holitama wiyede fandi fu himbe cappande jetton woni suutabe le sahengel iwde hitande 2003 warde handen sini arande gube terrorist sende tuba kube tan woni ko nanganno ko sakiti dun watta fu be ciuta himbe jaabe le sahengel hawrube jodda halaka koliti wiide sababuji mudun ana kewi sumeli bubbe mayga o andin do kabaru denago o horeju ministri en kiddo mali
d'abord ya
tafon kalisi ana hen dun nafata suutobe himbele heddi mabbe golle suutugo yo holitinde yimɓe e leydi ndi yalla yimɓele suutaɓe hooreɓe leyɗe mum ana dokka kalisi no ɓe joppirtete bangal mum ɓe ɓe mbawi suutude kala homo fuu ndeno farati ana hen
yalla suutoɓe joɓe kalisina gullandul haala muɗo ana wonno ley jonde nde fayso tawa kalisi joɓeteɗo watta yoga eɓe nawtoro ɗum haɓude e leyɗe ɗe hawruɓe jonde nde kollitiwide yoɓugogol watta yoga yo wajibi noon ɗum waɗan fa suutaɓe keɓa cuttine kam fuu e tawede eɓe darta e leyɗe sahel ngel kaltiɗe e guɓe cattinɗe dina ɗe yalla jam ana heɓe ley ngollefol Mamed Mahmoud El Umarani hawri e jonde nde o kananke kiɗɗo
wona marfe woni dabari mun fayso tawi barkanna wari yimɓe deɓe sappo e maɓɓe ɓeɓe mbawi heɓɓude ko ɓuri yimɓe temedoro lontude ɓe ɗum saabi dabare kambar basiji ɗi yo kaldal so wona ɗum ɓe jokka fa hande suutude yimɓe le caggal mum dartude kalisi no ɓe joppirtete
o jooɗa haala waɗi ñalawma kurɗo hawruɓe hen ɓe kollitiwide koɓe kaltiti dow muɗum ɓe gattan ley winda nde ɓe kokka leyɗe sahel ngel fuu yalla tiɗɗa alawayde deƴƴere ley o nokku ana heɓene jogola
ministre jande leydi ndi na yiɗɗi huncande hoore kabaru ndenagu cuuɗi likol gonɗi ley nokkuji ɗi tiɗalaji gonɗi e muɗum kambar ɗum kawrital malngal mbiyan waɗama ñande alkamsare nde hakkude gollirɗe mawɗe laamu o e kañe pelle kewɗe hono haalanana en e kañe ardiɓe jaaliñi e dinaji e wi hoorejo ngal ɗo kawrital fanda muɗum woni ɓuytude sanne kuteji basiji dow mbiyan sukaɓe likkuy gonɓe ley ɗiɗo nokkuji ɗi Mamadou Kanté woni gabbi arɗo ndeɗo fedde dow mbiyan ndenagu cuuɗi likol keɗana kuma halni nañu masidiɓe e dow festango alsisé
anniya woni jippinde hakkillaji yimɓele teraniɓe candele leydini wiide wattu fuu so won baasi immiɗo cuuɗi janguirɗi ana haani takkede bangi goto amen fuu won darde mo jogui caggal majjum somin tillike mi kollitanɓe ɗati kanɗi jokkede haalaji ɗin waran dogude tafum yo dewte mbali fitaɗi e jiidalgal noddirteɗi déclaration sur la sécurité dans les écoles so ɗum ɓittike mi kollita yimɓele ɓe laawi kanɗi jokkede huɗo won ko fedde ne wondi waddi ila o joƴino
ɓammodirɓe capanɗo jonto tama maire talki mabɓe dewgal ñande asfare ƴaɓɓiɗe nde e ley dental kurtugoji ɗi landini maire kati mbiyan hitande fuf lewru octobre wonno lewru gonɗo lewru de mbiyan pabodiral ley leydi Mali maire ngalluwel nde huncana hoore ndeɗo yambere hikka kay dental pelle ONG ngaji rewɓe paabike mairie o e wi maire commune kati fanda muɗum woni renude rewɓe ɓe keɗanna ko mo halni keƴawɗo amen mbiyan Christine Aboudra keɗan ko heɓani en mbiyan keƴawɗo amen Christine Aboudra e dow fayitan Ousmane Niali Wuli Alsisé
caggal duuɓi kewɗi koɓe jokkidiri dewgal wala hakkunde maɓɓe maire en commune o kollitiwide ɓe rewɓe e ɓe worɓe jottake ley mairie o gaɗa talgue hakkunde muɓɓen dewgal dago hakkunde muɓɓen yoro wuulo gue maire commune iriben kati
yo fa wawde wattude talki dewgal hakkunde gorko e debbo saabi ɗo amen ɗo cergal ana heewi somi so debbo serama tawi talki dewgal wala hakkunde makko e gorko o heɓata hakkengaji makko so gorko makko iwi debbo o yalta galle o so talki dewgal wala hakkunde maɓɓe ɓiɗɗo makko heɓata fay hunde jawdi abbiko
hakkillo waddude ɗe dewle nafa mawɗo wonini ɓe yimɓe duu muɓɓe mboɗɗi ɓe gala bawɗe sanne ɗum wonno ko yoro wuulo gue maire kati hollitiwide
gaɗi ɗum yalla ɓe gala bawɗe ana heɓa hurtinde
ɓe hurtinimɓe joni cuuɗa weeli yonki muɓɓen e ɗi yambereji hono yama keyta jokkidirɗe e joom suudu muɗum duuɓi jetti joni woni ko dewgal heeɓi latade hakkunde maɓɓe
ana heɓa duuɓi jetti joni ko gondumi e gorko am ga talki dewgal wala hakkunde am mi heeɓi tiɗɗalaji mawɗi bangal majjum saabi nokkuto gollamin dow wattu fuu eɓe landokam talkuru dewgal am mi weltike sanne gorko am wala fuu ko
laamu koɓe commune kati kollitiwide ana belti sanne e ɗe dewle gaɗoje hitande fuu ɗum woni ko Christine Habibatou Dara heɓini studio tamane ƴiwde
eli kabaruji ñaw covid-19 alkamsare keñe joyi lewru novembre mbiyan kamɓe docteur en leydi ndi holti wiide nogo e nayo ñawɓe ɓeydiki hen mbiyan sappo e jeegomam camtanama fay goto heddaki hen ndeno so ɗum fuu fawrintinama adado latto uñaji tati temere jeego capantati mbiyan ñawɓe ana mabɓe uñaji ɗiɗo e temere jetto e jeɗɗo mbiyan camtanaɓe temedere capanɗe tato e jeɗɗo goni iɓɓe hen dam banggal mbiyan yewtere acti covid keɗɗana ko men en mumnatu sendebo
baɗɗon bisimile mon e heejo men na acti covid ko ɓeete hanne anadu kabaru torra ñaw covid-19 dow agence de voyage ŋaji gollirɗe humaniɗɗe kabaru dawgol golle yimɓele hewɓe ton en boni kambar ñaw coronavirus o jon en nokkulle kolitimiti maɓɓe ɗum dow rafi faabugol keƴaɓe laamu hettine Mamadou Samasekou e Ousmane Niali Bouly dow majum
omoni gorni drissa dawo yo jeeyowo dande guidron maskuji gel hydraulique e ko nande mum en o naati ati oro jago o tiagal ko golle mako boni le agence de voyage mo wonno e mudun oro ngado suudu abadun sukabe nayo kanko daw o holti wiide tielaji bridi e nyaw o torrimo fasanne
on zami
golle amen darake illa nyaw o natli leedi men di agence mo min gollanto o lewru me tan wonno ko hokuno min jotti illa bellinde faado gonde joni do wala fukko min kibi kase so wiama baba galle yobataake lewru ti dalla ka fubura do won jago seddi ngadammi sera won ko kebammi ko wonna ko reja
wala fufu ko min bawani odo kabaro dum won ko holiti kambe joni en agence uji voisi e bi mabbe kebe mabbe wutike sanne batte nyaw coronavirus o keddana Modibo Traoré o joni agence voyage
avec
illati ala di pudi lesa ha leedi malendi le hitande 2012 agence ngadi ana jogino ti allaaji wari fawi nyaw covid 19 hitande hikande wala fu ko min kebata ti alla modo woni ko min jogi agence ngaji di fu jogi o ti dalla miden gondi en darto dati yalla miden bayilti kabaro uji yogaji
beaucoup de choses
fewde dido tielaji di kambe kinibe odo golle o dardi lam ko be fabaji yalla e mbaw huncande hore golle mabbe o
tama odo andani dun tama lay ana sakka nyaw coronavirus yo pene e wi dukke ande nyaw o be koliti wiide so gonga lay ana jogi nafa tiawrowo geeci nyawuji don gonden joni be koliti wiide safare fur heba ka kamba nyaw o e wi mabbe nyilbe na tuttare tan wawi waltinde nyaw o deno safare munno yo tabude dabareji cenan hono lotugol juude e sabune na dunna e gel hydroalcoolique ngaji do timata hejo ti covid hande patin jogi ton oron bawi hettinade dun non do bembe men facebook na dun non nodde mere mere e 37321 joka hen 354
studio tamani studio tamani yo faabal laamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
gongal kaboruju amen nan der region ngaydi e mbiantu sigasu tonno cioggu kilo goto boso boutrike mbiyan boutrike luumo go iwde nogay warde buli sappo dum weli sanne nobbe notortobe hultama wide dum e leku warato bibe jallo wobbe godde dum no boutorto cioggujji to gawo tonno jo en kaborde be andita ka ciuti neddo goto falli galle makko wattu fajiri mbiyan le mbiyan dende quartier soutard o woni docteur Abdul Aziz Hamada o biyon jeydo école d'infirmier gondo tonno sababu mbiyan mudum kay andaka tafun dun timinta kabarujo amen hande mbiyan micintin don fa hande wiide kejaado sijo tamani to donzo tonno Hamadou Nyali Buli na mbiyan fa hande juude yimbe ciuti be mon den non den tan wadde doow yalla o mo yopite fadde meden wayno dirde mi micita on tan dan don wiide sade fofon baawi humpitaade bangal bembal amen 3w.studio.org madun bangal via mo 3321 o sada yotre meda wowande
sido tamani